Omulabirizi wa West Buganda Field mu kanisa ya Advent omusumba Godfrey Lubwama yeeyanzizza nnyo Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda Ronald Mwenda Mutebi II olw'okukwata omulyo gw'okulwanyisa Nnawookeera wa Mukenenya ku lunaku ku lukalu lwa Africa lwonna, n'agamba nti omulamwa guno gwajjira mu kiseera ekituufu ng'amaanga ga Nnaggwedda agaali gahuliddemu olutalo lw'okulwanyisa Mukenenya gabiggyeemu enta. Obuganda buli muketerekero kakujaguza mazaalibwa ga Nnamunswa ng'emyaka 75 egy'ekitiibwa, ng'emikolo gya kulemberwamu emisinde mbuna byalo ng'ennaku z'omwezi 12 Apuli, ng'emisinde gino giri ku mulamwa gw'okulwanyisa akawuka ka Mukenenya ng'abasajja be basaale. Omusumba Godfrey Lubwama bw'atyo akunze abantu ba Ssaabasajja bonna okwetaba mu misinde gy'amazaalibwa ate mu bungi. Omusasi waffe James Kana Ssebuguzi kayongerezeeko.
Ngayogerako eri abakiriza Abadventi ng'asinziira ku kitebe ky'obulabirizi buno ku kyalo Ttamu mu kibuga Mityana, omusumba Godfrey Lubwama yajjukizza abantu ba Buganda ne Bannayuganda bonna okutwalira awamu obulungi obuli mu kudduka emisinde gy'amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka, nga muno mulimu okukola dduyiro kyokka n'okusingira ddala gwe mulamu w'omukulu Ssaabasajja gwe yasiima tuddukireko mwaka guno ogw'okulwanyisa akawuka akaleeta Mukenenya. Omusumba Lubwama yategeeza nti buli Munnayuganda kati kimukakatako okwetaba mu lutalo lw'akawuka ka Mukenenya, nga bw'ekityo buli omu asaanidde okugula omujoozi gw'omwaka guno 2026 twetabe mu misinde mu bunabyalo.
Ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogwokuna mu mwaka gw'omwaka guno 2026 Obuganda bwonna tugenda kwetaba mu misinde ng'ekigendererwa kyagyo kukunganya ensimbi ez'okuyamba ku bulwadde buno obwa Mukenenya. Ssaabasajja atugamba bw'ati, buli muntu yenna gy'ali ajjumbire omulanga ogw'okulaba nti Mukenenya ono akendezebwa kuba kisoboka ku 2023 atusange nga tetulina siriimu, tetulina ADC, tunaakola tutya? Gwe atenakebeza wekebeze otegere bw'ofaanana. Alina mukana gwange genda ofunda eddagala kuijanjabe naate kisinga ennyo gw'atalina weekuume.
Mu mbeera yemu omusumba Godfrey Lubwama yajjukizza abantu ba Buganda ne Uganda okukimanya nti kati okulwanyisa akawuka ka Mukenenya kiri mu ngalo zaabwe, okuva lwe kiri nti amawanga agaali gasinga okuvujjirira Uganda mu kulwanyisa endwadde eno gaatandika dda okujjamu enta. Bw'atyo yategeezezza nti erimu ku makubo Uganda yonna geetunuulidde gy'emisinde mu bunabyalo egy'amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka.
Buli muntu ujumbira mulango kubanga senta ko akafunika tubaza nyusa basajja kayambi abana bafe banyu mchukire tebali batu obuyambi bakendera kati feke nyini nyini boyalwa munyiri fitu wejamu tuwagire misinde ejo tuwagire kula kiti sezo ato kusinge nyo tuyambo mwano mwala okulata kwa tiwaburu rande kuno.
Emisinde gino gya kudukubanga ennaku z'omwezi 12 omwezi ogujja ogwokuna, era nga okwetabamu omuntu agula akajoozi ka 2,000 n'ekitundu zoka. Kwasha namunaatikize munaala CBS FM, James Kana Ssebuguzi, ndi Mityana.